chukumi mukaga katonyeze munana chenda mukaga katonyeze mukaga ebirabu kedifama radio mbutikizi tuli mu program eyo mchalo lwalero sawa ebiremu okutoka sawa bile za kaongeze buli lwa mukaga nange nalongo babra nakasinga kijambo mbakulisayo nyo banafe okuva mukalulu abawangudde mu mazima n'obwenkanya mukulika akalulu era mwebale kulwana mwebale kufungiza abalonzi mwebale kulonda akalunde kafanana bwe katyo nga bwe kafananye ate era namwe bannaffe abatawangudde tukola ntondo tonyiga tubalabye abagenze mu kkooti bagenze okuwakanya obuwanguzi bw'abalala naye fena tusigale ku mulamwa gwa kuweereza bannayuganda abakyala mbayozaayozaako ensusso abawangudde ebifo by'obukulembeze ate mmwe mukwata kya kumwanjo nnyo kuba mmwe namuziga okugenda okutambulizibwa ensonga z'obukulembeze obufuzi enkulaakulana mu byalo n'ewalala tukomyewo ku nsonga y'amaka abaana ebibuuzo bya P7 ebibuuzo bya senior 4 ebibuuzo bya senior 6 byonna yoneebu yali tusuubize naye oluwummula lulabika nga lugenderera ku nkomerero tulutwala ku nkomerero omuzadde omwana ogenda muteekateeka otya akatundu kano akasigadde yako oluwummula ate n'okulaba nga addayo ku ssomero ng'omwana mulamu bulungi abazadde bingi nnyo ebibaddewo mu holide oba bingi ebikyagenda mu maaso mu holide olunaku lwayo tugenda kutunuulira kitundu kyaffe kino ekisigaddeyo ekya holide omwana omukwata otya mu kitundu kino ekisigaddeyo ate era omwana ono ng'adda ku ssomero tumuteekateeka tutya abazadde mujjukire bino wammanga olusomo lwa ttaamu eno lubulako akaseera katono lutandika omwaka jjukira kino ekibiina kigenda kuba kipya ku baana bonna oba abaana abasinga obungi tujjaga nti abaana 99 n'obutundutundu 99 bagenda kubayingira ebibiina ebipya abamu bagenda kubava ku ddaala ery'ebyensoma erimu okudda ku ddaala eddala abamu bayingira tertiary institutions oba universities abamu bagenda kubayingira secondary ababadde mu primary abalala bayingira senior 4 abalala bavudde mu senior 4 bagenda mu senior 6 abalala bagenda kubeera ba candidates bavudde mu senior 5 agenze mu senior 6 avudde mu senior 3 agenze mu senior 4 oba avudde ku mutendera ogumu okudda ku mutendera omulala abaana bakula abaana bavubuka abaana bakyuka mu mbeera zaabwe eza bulijjo mu mbeera ez'obuliwo mu mibiri gyabwe n'ebisigadde naye gwe ng'omuzadde omwana ono omulesa akule bukuzimu wawa nti kaakati omwana yali teyakyuka ddoboozi likyuka adoodooma oba omwana omuwala ameze ebbeere ku kifuba n'ekitunula nekikusanyusa n'ogenda mu maaso n'ogamba yeekali ggweramu eyo tulina bingi bye tulina okutunulira ku baana baffe nga bakula abazadde bangi tetuwadde baana bano budde abazadde bangi tutwalirizibuddwa nnyo ebintu bingi naye olunaku olwaleero mu studios ndine mukyala byongo zamuzamu tutunulidde ensonga ze tulina ssemasonga okutunuulira mu katundu kano akasigadde akaholide bw'oba obadde weesuulireyo gwa nnaggamba nga maama oba nga taata akatundu kano akaholide akasigadde okakutta otya n'omwana wo tugenda kusooka n'amannya oluwummula luno oluwummula luwanvu oluwummula luno oluwanvu abazadde batera abamu okulagajjalira abaana ate n'abaana batera okuwummula abamu ne bagendako ewa senga senga alina omwami bamaze ku ddagala emyaka 10 mwana ne bamukabasanya oli omu oli director of schools abazadde mubakubirizaaki kubanga nammwe mwena bye mutera okula